Dusinda wano ku Radio Simba, Peter Chibazo mu studio zijikwa anjulira.
Usibye yotya ampuliriza.
Yakoze olwalero webali. Wonna wosinzira otuuliriza tukwebaza okubeera ng'okolaba otyo Peter Chibazo n'embeera mu studio za Radio Simba. Tukwebaza okubeera nga osigalawo ne tubeera nga tuwuliziganya ne tukwatagana ensonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu ggwanga. Lunaku lwakubiri. Tuli mu sizoni ya kalulu. Ennaku z'omwezi mwenda December. Nga 15 omwezi gwa January tujja kuba tumaze okulonda mwe buti abantu bajja kuba babala bajja kuba babala gundi nina Ibrahim Ssemujunganda Richard Baguma taliwo Ssemujubuza abantu
asema ne banyevu salamu alaykum matullahi wa barakat maram siza mlinyali ya mukama katonda OHT wa so nyo wasi nitumi ya campaign nebaze sawa zinambade mu luchiko wa chairman wa chireka CMC tuteka teka lale kuna kuwa sani ngila kutaga muluka guwe chimwanyi nebazawe chireka jitwa tambulidi waluo saji wa mkuru mulangira wa mweana kuna mgongoro di amba dolu jia luenga lundeni muna kule derare nge wala wantumande mesizayo
iji vrali muru jangiri rantunu
anti kati olujja gwogereza ku lulwo olujja lwa omulangira wa mweyana si lujja olwa bulijjo lulinga kisaawe naye mwebaza ne famire ate nga balutuwadde ku bwereere mu kireka wakati nebaza mukyala Maureen Kasokoso Kiganda oyo ttiimu yaffe eyomu Kiganda yagireese nga yabagulidde ne nibyo kwambala erede ku test fananya kye semuju n'abantu abalabanyi natambulidde ekireka system ya Safina kireka Farmers Magumba na Kamali Mama Lando enavude bampadde entebe nagenze kuva kireka si bampadde enkoko n'amatooke mpadde bogoya nawadde kasokoso bangulidde sekoko n'embaata z'omu mazzi jirianga kumula mugu wa ngenda kutuka kujiria kumula sabadu wana mbeba zaba nyambi yuko campaign tugenze tujitusa anga woga mepita kati na kuzo mwezi muenda campaign ziguanga 13 chitegezewe na kunga 3 mwenya campaign zigalewa so mbeba za nyamba de tunatuka tuja campaign tulimu kujisi wakulu hina kati
ambuliriza lutindo samuju mugwanga lya Kenya emiaka jiweze kwa oluvannyuma lwa President Moi akalulu Moi kateta baamu nga president baayise teeka ni baga nti fundraising bazigaddewo tejja kubangayo fundraising mu I think emyezi nga jijonga okulonda kunaatera okutuuka ng'ekigendererwa kyabwe nti one bannabyabufuzi bo bennyini abaali mu parliament kyali kibakaluubiridde abanawe yafuza bali basaba ebifo ebyenjawulo nga abantu bakugera nga campaign zituse ne bateka fundraising fetusonda somero fetusonda kino tusonda kino ne kifuka very expensive but also government ingegantia wana abantu bakozesa okuwa abantu okuinfluencing akalulu
okugulirira abalonzi
echo I think largely chechi mune wano ne wankubadde tebawera fundraisers
baziwera Electoral Commission did issue a statement.
Nenga wano tuine teke eliganti tosobola kujja waffe n'otuwaayo sente kati mu budde buno okukyalo oba ku kanisa oba ku muzikiti oba kereziya kubanga zijja kubeera perceived ng'eyabadde agulirira abalonzi yendaga olwaleero ndabye story ya monitor ng'eranking ababaka ba parliament nzijukire yasoko kukola omulimu ogwo ebbanga liwezeko yali David Pulkol ne Africa Leadership Institute. David Fanda wewe yabula David atena je wa mu parliament ndozoba yakolagana na mchala Kadago bana Anita Among ne bakiyiwa mu amazzi practically ne kigwamu the valor and soup je chaina luli ng'abantu balinda report ya Africa Leadership Institute ku performance ya MP ngibira ya busagwa nkambwe nnyo oluvannyuma lw'ebyo ezaddirira zaalinga parliament ezeekwatamu nga zi reporting nga kusinzira ku perspective ya parliament kuba ye yali fanda olwaleero bwe nalabye olupapula lwa monitor nalufunye kiro nga bucha nga naye why now that is one ono tabeera perceived nga agezaako ku influence nga biri mu kulonda kubanga semujuba oba ovuganya ne boovuganya nabo monitor nejja nega nti semuju nti ye MP number one. Why now? Tuchisanga na chiri odi. Forget about semujuachi benefisi.
Gwe Peter. Singa muna mwe nyinga muganda wange. Madensi yoni na kusoka kunje zaayoza. Wena kusoka kunje zaayoza. Monta. Yatunuli de Hansard. Ekiwandiiko ekiteekebwamu ebintu ebyogera mu Paalamenti okuva nga 2021 okutuuka olwaleero n'ekizuula si yakisazeewo n'ekizuula era nga sikinaamu kubuusabuusa nti Ssemujju asinze mu Paalamenti ya Uganda kati gwe nkusuubira kubeera nga mukyala Maureen ye kasokoso kumpa Ssekoko n'ampata kwani okyali kulumye webanga nimazina yepita okuva ku WBS singa nange bantaddemu abataine mugaso kyali kulumye so nyala kwebaza Katonda okunsobozesa okuweereza Paalamenti n'okuweesa abantu b'ekitundu kyange ab'ekira ekitiibwa okwewaayo okwange nemba nga nze nambe mu Paalamenti ya Uganda naye bw'otunuulira abantu be bataddeko Ssemujju namba emu Jonathan Onduli namba bbiri Joel Ssenyonyi namba ssatu Mpuuga namba nnya Ssegona n'abalala teriiyo gw'oyinza kugamba nti yalabika baamubbidde buli luli baadde bateranga kubireeta mu mwezi gw'okutaano batumaze kuba omwaka gwa Paalamenti gutandika mwaka gwakutaano naye nga baleeta bya mwaka mwaka era tebikyuse bebaleese kati bakuba baleese bya myaka ena bibadde baleetanga bya buli nkomerero ya mwaka era nga ffe batadekera ffe tusinze era teriyo omuntu gwoyinza kuwulira Peter agamba nti oyo baamubbidde si yadaasaana okusinga waliwo batutwale Kenya eyo okusoma ebya reporting elections aba Reuters naye baali batusomesa nebantu gaba bamawuliteekwa nnyo okwewala okulabikira mu kifaananyi nga kiri ky'obuuziza nga tulinganga naffe abeetaba mu kuyambako abantu abamu okuwangula akalulu ne batugamba netugamba nti opinion polls niwe muba muzigenda kuzipublish in fact baatugamba nti wadde okubeerawo ekiseera nga temukyazipublishinga kasa kibeera nga kisemberedde okulonda nti mulina kuzireeta eno mu ntandikwa mu America gyebaziitanuza nenkira
actually mbadde ngenda kugamba aba International Republican Institute on the other hand bo bwe bankwata ne yali munywanyi wo jeti ne batutwala for orientation mu media and democracy bo nga bagandye ekisooka munnamawulire tobeera kasiru oga nti olina okusalawo noga nti nze I project myself nfaanana saidi eno era nja bino ne bino ne bino mbikkiririzaamu togaana kuwa balala mukisa togaana kukavaringa balala naye beera clear ogae nze tuyimiriddewa era ne batutwala mu mpapula z'amawulire eziwerako of course ezaali saidi yaabwe eya right nga bagamba zino
abakapaamidi abasinga obungi buli mubaka ayingira bakwasa constitution ya Uganda ne bakukwasa ne rules of procedure akataba akaka rules kakugulirawo edirisa speaker aba kuganya okuyita mu luggi kuwa ni speaker yenyewe zano muteka ku procedure na ino oyomba naye teka tirimukiriza ku debating mu parliament nze rumu bwe twali kadaga nga tumaliza parliament ya government tiisa mateka abantu abaneesimba nga kuba speaker nga tebagaba birabo tebakola ki nenyimirira ku procedure nangana okwogera ne mwoganira okumeda kikabi nanga yogera you talk nze kibazo ya kanteri yu teri yo speaker asobola kungana kuogera mpala mbana nonye moche obaka daga ni wona daye mabigeja kusangana mchisa cha kadaga nga nali omukwa waka abali basobola kuogera kubanga chichinzi je wakani nyambo likuti ni nsiba ku nitai nzima sigenze mpala mendi kufuka muwagizi nene choku bili kati nze ntula ku budget committee buli government lwefulumya report yayo ya budget mbera ko ne report yaji wakanya tuina committees in parliament zilinganga makumi ya asatu pita ngera Anita Among'o ya gana abako kola minority report ya wagana na wanga ntino kino chivali sito chukula kwa minority report senyo nyegede burunyi ngomu omukulembeze w'abantu bano waba liku pressure tuba wayo na waba uleleza yu gede ne ekitufu chiri nti abaka wambe tuina parliament yebazo
neto kiliza nti obunji bulemesa because
otafile obunji I agree with you
na ino otafile na ganti yeye ayogera nga mparlament na kugera kumuna ayogerere dakika 5 ba musanvu muneka kibaba wa bilibili at most
anti muri muwe mbera mwenanga we muri kwolwe bagaba yakasonga katono naye atero biya nze bale tao yali olanyanga afudde yali ani nga sibaga kutukiriza kuogera nga sikia ulijo okungu waga ukurizinga ode rana jirizinga spika ni chumwe uunyisa nye nebe tuwa mananga tuina mpisa mkungu waga tuwa ni munga anono parliament is parliament ima tugende mchachi yetaba ukurizinga ode I think ya wantu kakati pita kwa chovo mpita anga wano nao uli Anita Among'o uli speaker wa parliament chovo ndeta anga wano kubili kwa kubili doa chisi uli mbaka ngomuleta wano kugobaka
nabamu gili kweka
kakati nzembera kuma TV nzembera kuma radio na wabaka wala ya radio muje naliku nenduke chisira nga wabaka tebaja nubaba wanonya ngele wola mantine wano wanawa ita kusimba tewena webi ya kuogera ila batia no kujia uga ewe kweka ni mparlament weguli abantu abamu uli ambuze ni mungandia waka parlament ya wasinga parlament wajijamu kubangiri muomu sara msala mwenene ate wakukuwa uvo teso watu tesa uvo uolio watoliu that's all awagaro kutesa kati Jonathan Oduu by the way abantu wera ngo nzo na wera muna muli wa parliament la ngo bevasi nga ni kudaka wa choli wa benu wacha wa doktor
kule kapa
wa mara tubo ni kudaka wa choli wa Absolomo Ngome ya kafa bokero kero bama wawo nikati ya neba za katona ndi wagenzo ganti ya wasaji ya wasingo kutesa mparlament semu junganda wa mbuganda of course nikudako Jonathan Oduu marango nikudako senyo nyi wawa nikudako mpuga wawa basi gona iki abantu waino kutwebaza
nti kisee nerudi twaina ba John Kawanga
bali baba singa nga ba Ben Wacha baba nga balunyi nenga bali basinga ko Ben Wacha was not Kawanga ti yali number 1 yali mulunyi ne bali kati ndi feba number 1 ono mbuganda wano twabanga na abaka wano kugambia nga ibili okogera uzanga Juliet Kaketo wabukende naga tugende twetawuluze mbaka wa Buganda ibili dokuogera so kiito ambuza yes chajole senyonyi mu buvunanyizibwa bwe nga team leader tuina kuwayo wano kiyakoze kya buvunanyizibwa ni ekitufu ekigana abako okwogera si speaker parliament ojitunulia ogeno kulanga temuli bantu nomu nobutakuma bisera kati omwaganyo gusinga yali ba prime time parliament nga parliament yakatandika itandika tuli mu 12 ni mwogera ni wajia ni mamani wa furuma
ate abo
mze na wandi kako komitia ya liya local government accounts na ya katandika nga chinewe James ya chiamanu wayo ilikuwa baba kabulindi kakoza
ya mbira muno kuwa mpala miti chinewe bakao wa mruwana
ni njitula mu komiti nga tena tandika ni taking a record ababaka nadalawa chara wajianga ni wanywa chai ni wali amandazi ni wafuruma nga ni mkumi tena chingamu cha kede ni ichi ni male wiki na manga mprofiling nga wali mkumiti ni behavior zao ila wano nyo kumale wiki nga ne kuwese ni manga nti mbaka gundi na kusatu wa wadaji ya mkumiti na juze chukopo cha chai na achinywa na hali ya mandaza avili nga angabala no gaba na afuruma kakati chinoze bakabuli indi na wala wakira kufuza press conference
ila mbwa mkubatu gubesa ni mkantini ya parliament
yes katinali njala wa ntu ba accounting gile kuwa waka parliament wajia nivalima nivaita Masaka district administration yonna nevayo kuva kukawo kuva kulira ente kuva kulira ebyennyanja nebaba yiwa mu parliament ati bonga tebaliimu abaka parliament olwokuba te omulimu gwabwe tegusasulwa kusinziira ku bye bakola eggwanga bali kiitinga kati budget ya parliament Peter olwaleero ziweze trillion emu on average buli lunaku eggwanga lisaasanya bilioni bbiri ku parliament on average there must be value nti eggwanga muliongera kochi katwabadde wano nga tuyisa supplement ya trillion munana buli teka tebali goberedde ne maga eri yali ruzigama mugende mu scrutinizing request for a supplementary budget muyambo muwo musoro nsene zigenze kukola ebyo ebisaanidde naye baatuuseeyo ng'enalembe yabireese webabiyisiza so nze saagala kubikirya mubaka n'omu kirungi sinze mbakulembera abaka abantu babalonda mumanye nti mulonda abantu ne baba betraying ne bajja mu parliament ne batabeera na mugaso you have an opportunity okubakyusa
ampuliriza lutindo bwe nkomawo olunaku lw'olwaleero mukulu Kyagulanyi ali ku kkubo abadde agenda tolo naye ndabye apostinga nti okumala essaawa mwenda alemeddwa okuva e Kampala okutuuka ku rale gy'abadde agenda nga poliisi buli watuuka mu blocking nga buli watuuka but in addition to that kyesigenda kuyisaako mu maaso olwaleero omulamuzi Simon Byabakama ne Electoral Commission badiregistering denominating ze oba bajeemu mukulu wa Lukagga omuyimbi okuva ene Busiro ne bagamba nti weewandiisa mu bukyamu samuju this pattern seems to be continuing twava wano naawe nga bamaze okulangirira Nyamutoro wawo n'omulaleera awo waggulu nga bamulangiridde nti oyo ayisemu anopozi wetutuukidde wano kati maze wiiki nga sikola naye wetutuukidde wano nga ne mukyala wa Mbabazi naye bamulangiridde and it's very interesting pattern yemu bagenze ku mikono ne bakebera ne bagamba nti bakusayiningira ate baali basayiningira ne gundi ne babajjamu Walukagga abadde unique ye bagambye nti nti twakuwandiisa National Council for Higher Education ya kukliaringa ne tugenze okwetegereza okuva kwa appeal nga you were cleared in error bade wanonga nzijanga eriyo vubuka omawulire bagambye naye kati mu mbeera eno National Council togiwa waabira because bangi beekliaringze ne babakwatira mu fault ye nga regulator gatekeeper ayisa bano tumukolera ki
John
Lutino wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studio zogikwanjulira na Ibrahim Ssemujunganda mbaka w'abantu b'ekira ranking number one MP mu Uganda emyaka
era kati njalo otandika okumpita nga number one MP
mpuliriza Lutino Ssemuju
tweyongerayo wali tuchari mukujja babaka mu parliament naye abavuka bagana ye
isn't this odd because luli abantu bayichanga mwana opposite either abantu te bashowinza up oba bamujide mweri ne nga bamazo tunominating a process again na mass
in fact nze ndoza Peter electoral commission muteka mulimu okuinspecting empapula za abantu abesimbyewo ele teka liga Electoral Commission okuwea ne tribunals zaali za kola bintu bifana na wewe bitu nile Electoral Commission ibadde nze ngena gantiri vigilant kwa kumuli mtu wa hitu inane pre-nomination certificate ngutwala ya manya ne waga kewera ku computer ne wama luga sanga mwegali ne waku ishu inga nangi chena kola ne mpapula ne wazi kewera in fact Electoral Commission kutara nikira process yali tugeye tugenene mu unebu ba certifying ebintu bamala kujigamba nti nze aliyomu ku yayombe nnyo nabo ne mangabe mbanyi no original ongambo tente ya tefu ne certified copy you mean certified copy kati ya single original
because this has been issued by UNEB
yes atonga ni eneo ba certifying yet I'm going to bring an original electoral commission may be take in future yetaga kuchusa nge electoral commission webera ye nominating atete kutwala mu tribunal to denominate you njia kuwe chokula wila kwa Peter awaka parliament nga sina jiengira baga mamuna kwezi choka sita jikile waziri ya vili waziri ya mwezi Ndiyo muntu wafa baddamu ne banominatinga buto.
Yes.
Ne bagende kigende ekyali mwekyo. Nti kandi tebasobola okubeera nga wali babiri na tamune. Naita wano oponye. Wagandika kati ekyo tukigyewo tukiwonye na gamba nti omuntu wafa mu bbanga bweri tibaddamu ne ba.
Ne bakola nomination.
Zino the electoral commission okusooka yo nyini ng'ekitongole saagala kijagala kuginenya lwa nsonga nti twakiteeka muteeka nti waliwo ku inspecting empapula n'oleizinga petition ne batuula ne bagiyitamu era ezimu ng'eya ssenyonyi baagamba nti banominatinze constituency nkyamu ne bagisanga nga bo tuzemitiiza oke kati osanga kino nga kiri oke kwa electoral commission nanga aba bagiwadde nnyo emirimu eminene etandika okutuula okuevaluating empapula z'abantu ebyo nze ndowooza byali badde nga oba bya kooti oba nga waliwo organization endala electoral commission n'esigala mu kuorganizinga byakulonda neeba nga si erinemu
because gwe wanominating
yes.
Ate gwe onzigyamu
yes. Ekyo nze ndowooza nti ekyo kinene naddala ng'ompisiza mu process ekyokubiri electoral commission ng'ogitadde wali National Council for Higher Education etandika etya nungama nti yagambye Matthias Walukaga nti ebiwandiiko bibiri oke ate electoral commission etaina
competence
newa nga ate yagambye tete biri leke abant National Council for Education is a big indictment nti mumwakiriza muti omuntu ne mumuwa certificate ebiwandiiko bibiri oke ne babisanga tebiri really how wa mukeke mugomuri mu
mwa expertise ya mwe kugu
isi etekwa kubanga irirayinga kumwe niye kati musoranga ibitongo bya government birina mu obunafu someone must pay for this ndi mwe baba wadde ba regulator bateko government kati ebiwandiko biri oke ne mugaya biri oke wanabisanga te biri oke ekyo nkirabanga bano Uganda being Uganda omuntu yakola ku biwandiko bya Walukaga mu National Council for Education must pay the price kubanga omulimu guba gumulemye bino olanga byakwesimbo ashumiye ebirala abantu bafunye emirimu gya busawo gyaki because if emirimu tubitwalira kumpi omunaza okweta ebiwandiko nga bya busawo nga byaki ne mubivalidating n'agenda kutta abantu mulago nawa sabali mu National Council for Higher Education I think they must be investigated kakati kiri ekikulu ky'obuuzizi eky'okudenominatinga trendi gyekiteeke nze omulundi guno gye mugamba nti it is worrying ezze ku kiri kibaga nti omuntu afane muddamu kubanga mugamba mutya nti emikono gye mwakebera gyalimiramu nti kati bano bagigyeyo kati ono sigine kyeyali nkyamu kati ono yasayiningira abantu babiri ebyo nze endowooza
byaliawareness I keep saying Ivan ajja kunsonyiwa boy nti semuju avuganye ekira nafuna suddenly information wisdom naga naye kansoke nkebere bemvuganya nabo bawandisa constituency ki nobasanga nga bonna bawandisa nkyamunga eina okubaayo kibazo ali eri akuteekamu akasimu naga nsemuju jangu olabe
I think ekyo kisoboka naye baalooya baagala nnyo nzinaga lumu aba red paper bampandiikako newanga semujo wamuwadde million 3.5 seguna wamuwadde 5 ne nkubira lugendo ne tuyomba bino kulanga seguna yaba tute mukosi naye waro kwagulu kwagunga naye bamulebudde abagiyeko miliyoni oba zaali 5 baaloya baagala nnyo okuwaaba waaba fyebyaffe byokwevuma ne mudde eka bo tebabisobola kati Ivan bwowe looya kasaba tekawa kadirisa mbu wagenda kebera empapula azikebera naalonye watali kuma nawo wabira ekyo I think ye training yaabwe naye ngaera olaba kugamba electoral commission yali badde enominating abantu even at that stage omuntu bw'ateekako constituency nga misinza akantu I think as electoral commission yakoze pre-nomination inganga ngenda nensanga ba traffic nomusanga nga yewantu oba wanuwe ng'akwata bukwasi bantu fukyo baga nti eno wanuwe n'abakuumira eri ne batajja eno kuba olina bakuumira we batateekwa kugira eno naye abalinda eno
nakwatana nga kulwe bukakata
yes.
Nyendo bukakata nga beekweka n'okwekweka
bakwata abantu
kati ogenda okuvaayo bwoti naga
kati ekyo kya mutima mubi nze nsubira nti wa trafiki okwewala eggwanga okola akisini ngulyaze ku wanuwe yimirira wanuwe weetandikira nga abantu basigino erinnya ne batajja eno nadalezi munga zichi alimpia nebwe ngawe kwese oba kwate bukwasi kati vyebili nemu processes ya president na electoral commission ya aliwa denga yendo kunominating because katipate ojidepriving oku replacing a candidate ya avudemu like in the case of Walukagga but two competency ya mwenamu wenga institution ngori kasengeja
required
first of all electoral commission ni saga yele ya mentu wa ebine teka ligama kubanga zingu gambi na kwate mpapula zani batu gado zituwele kuyunebu bagi no gamba nti chiri ya necessary nga yunebu mazini uzi certifying elewe na gende wakiso ne certified copy na genda na zo which was unnecessary kubanga bali wachitua gide at that stage evi niti ya se tuwitua wanyi ungevi yoku zanyirida kakasa nti omuntu azebwe tunominate nze requirements ngafe mbukusobo zizwa for electoral commission zona as meetings kati omuntu agende kweri nga after nga ata agenda waloba mukoti ne bwomala okunominating ne wajie uwo ne bampabira nonzi jamu kifuuka nga yere it's a bit biased nga tolabika bulungi nosako National Council for Education of all institutions nti no issuing a certificate bwomala oji issuing nga wanga ndi abatali bakugunga gwe wanga ndi gwe byo issuing nga issued it in error nota bawo bantu balizaini nga mulimawo
but sabiju olwaleero mbadde n'omulamuzi sigenda kwogera kooti kwatuula but casually nanga nti anti actually yalaba era nyingi angaye nti luli bwe yali mu practice ebimu yabimisinga ate kati watudde ng'omulamuzi tasobola kubihwipinga naba ampadde ekyokulabirako kyenkyayagala okufinding out angambye nti muteeka chebakusaba okukola okutwalayo elevu is you must have a certificate nanga ndi okufuna certificate ya elevu oyina okubanga oyina minimum
qualification grade,
grade.
Yeah, minimum
yekuwa certificate
yes
nje naye alaba abantu nga basoma ne batuuka mu elevu nga bali nominated era abadde n'amanya nangamba gundi yasoma n'atuuka mu elevu nti naye okusobola okufuna certificate weetaaga pass I don't remember I think it's one principal pass I think over over nanga nti kati bano bonna nti bwona ofuna looya abagobayo ng'ogamba nti no electoral commission yenkyamu ne mugamba but why don't we have an education nangamba nti mmwe mwaina okukakata ku okujja civic education ku electoral commission nga parliament and that is a failing that we have nti electoral commission in charge okola civic education ate no conducting election
electoral commission ekola voter education mu constitution civic education ya human rights commission voter education tuenza kujijijia koyo akugambe naye I think in error because constitutionally human rights commission yekola civic education wana wakola voter education maybe someone else yali kikoze na hizi ndoza ntine parties katoa kewele NRM na fetuwa ina electoral commission nga tu tunulie mpapula za abantu tetu ina wa staff wa mara kutunulie na mpapula na hizi liku age nze ndoza ntipato rumu zeta haka kuziviliza na ujukira engineer search toreko tango doi ya mungo vamu na mungo agenda kusomero koti nemuza nenu tebili leti koti ukugama ndi waluka geo muziza kusindira yoku vya vya nonyiriza adifuti ni ntie koti na zuba afu kanga tezisa la ula wakati ya kena ya waba mamu gana ukwesi mboku wa president wakati koti tesa langa wa hizo kusara ungo kuronda kuwedi ngatiba chakuza yunga video overtaken by event so nze mkuloza kwange Peters nze nana processes tuzi itamu kubanga abantu bona abayitawo unopposed nga talinako muntu amwesimbyewo nze ndowoozaawo twali tulina okukoma buli yafuna omuntu n'amwesimbo nga electoral commission yamunominate ekyo baalirinza okuwona ne kuggwa eiri oli n'agenda mu kooti saawa zino oba n'agenda mu kooti ng'okulonda kuwedde electoral commission neesigaza kimu kyakuteekateeka kulonda si kufuna manya g'abeesimbyewo bwe mala ti electoral commission yenyini ate ndiko kubanga yebajjamu alisi system awo yale wadenge ili fairer than what it is nti uli wawazi nti semujua isi hoteli ya mwesimbie kutokena kuna nye electoral commission bwaba ya waguze ni batajia it's another story Niyo mtu wa mwisa mnomination na zitamu. Uwinzo vonze ndooza. Katuna wanansa senimele mku parliament. Jako yedako nina kuleta private members bill. Buve ku electo commission. Busigaringa petition zevi okuronda.
Ampuliriza lutindo. Samu juu. Violence, 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 violence. Abantu. One, I think the space is too charged. Simanyi, na uli de police jonga yetonda ngenyo nyola. I don't know whether yabade yetonda over yenyo nyola. Mkuru soke incident ezaliwe guru ndabye Norbert Mao. Ngana yaga antiba nonyeleze kubyaliwe guru. But suddenly the violence spiked. Katitecha alina mkampala wa Kisoka across the country kati violence and again specifically Chagulanyi ya spiking. The focus on the election is no longer the story. Juzi na ina aba editors wa mauli lebe na linsinka na nebangamba. Actually, bobo nonya story ngo nonya message ya guayo. Ndiye, techa aliyo story, oli yanga nti chifana nyi ofuna chechimu. The crowds are the same in terms of
size,
surge, bwebera ya President Museveni design ye mu actually oli yali agandi singa yali akolera President Museveni singa kati bachusa mu ne mu design bafune ekifana nye kirala we ngandi I can use the same picture thrice and no one would know which district this was in terms of messaging bangambi President Museveni ti President Museveni kurale naku zino musungu wavu mukou tacha inabude bwa ku enticing abantu musungu wavu mukou mumuulirize musirike byanyiga nokunyiganga abantu bogeranga ayogera oliya ngambye yali eno side yabade side za Fort Portal the Toro region dinga president bwaba ayogera na ulira abogeranga achuka nga tunulira security ababuja abubogera chi musungu wavu then abacha agula nyinabo. I think naturally there is an overwhelming crowd. Kati crowd techa ayagala kuuliriza message. Crowd ayagala achanta we. Sivi no vya mutuguli levi no vino vino no. But nobody already committed. They want to wave their flag. They want to sing. And that's it. Kati nangamba ye at a news level. Achisanze mubu zibu. Na ye story jayi nakati is a story of the fight. Fight yabadewa. Yabadetia. That's the story. Is that the story state they are going to tell him? Or does it work? Because it's over Okuranga no kukore the state. Ngegaan se mujunti, chivadle ya andi zo kurunda gamu. Why? Episaji ya pijia kumusu wa.
Tuwata ni kakauluka no Peter. Ni katandika mumaochi ya gamu. Nikagena kuwe la kakauluka hachi mpoze. Elanzi, winalinjo gereri waku mauli wane magamba. This is a construct, waka construct ni mkate kwa kuwera wekati. Museveni akaulua waka teka teka, njia kupanga nzira mo, pia njia nga njogera. Chichiri choga ya wateka teka, akaulu kumu ntuwa mkade. Ana asobola kufuga nyatia. Munteka teka yako ni wangama ni Museveni, kupanga uli Museveni ya wera nganerare, buli constituency ya kura angamurare. Kati ya koo watacha achisobola. Abamu teka teka bali bamulabye nga ajja kusobola kubeera ne laale 50 bazi walano ziba olulamu bwe kati babumanyi naye n'abaganti ayagala waakiri minimum buli district atuukeyo kati ne bakikiriza kati twakyogera Peter tugenda kudda mu kidi ebintu ebimu ku birwaza Museveni kwe kulaba amuvuganya nga yina abawagizi bangi nitudeyo wase mwogerere uyakwatira futi n'apima abantu abadde ku nomination ye kati nicho kubiri campaign mumbera yayo campaign esobola okutambula ne yetwala mu bitundu gyotatuuse bwokola campaign yemwe nnungi Kampala wano ye wa moralo abantu bejinya ne basalawo njono candidate awangula tumugene kwa bantu bagala nyo kuwagira candidate awangula kati wa Museveni ba designing anti Kyagulanyi kisoka tetugenda kumukiriza kuyita mu town zirimu bantu nitugenda mu Kyerwanda ngalale otekwa kujikuba mu kisaawe ewala awala ka abantu gye batajje kati olwebakozesa amawulire ogamba nti Kyagulanyi takyalina bakola ki bamuwagira nekituuka ng'otuse mu bitundu omuli abantu Kampala, Wakiso, Mukono, Mpigi teri kyaliyo kitundu mutali bantu ekisooka alina kuyita mu bantu kuba mwasula ekyokubiri newona ateeka ebbali nayo gye bali kati embooku netandika okunyuka kubanga kiri kye baagendera ekisooka ekyokulaga nti takyalina buwagizi Museveni alina obuwagizi agenda kuwangula ebitundu 8 ku buli 10 nga kiyiika singa ekyo kyasakisiidinga n'abeera nga Kyagulanyi ku biseera gye bamutwata eri eyo bantu tewali baddewo mbooku obuzibu bwonna buli nti twali tetwagala ggwanga lirabe obuwagizi buno kakati obuwagizi bulabise katubukoze tutya tiya gaasi mbongo kati mulimu n'ebitundu ensi bweba eyonooneka Peter zonna zitweba ezoonooneka zijjamu ba warlords n'ogamba nti bw'oba onaagenda e Bukedde yewaanita among newaba Museveni si yalagidde naye ekitundu kyayagala yakifuga kati ne muggulu yabadde nooye wa Richard Todong Museveni akwatibwa Secretary General we NRM Kyagulanyi najja mu kitundu kyo ng'ayinamu obuwagizi kati nabe mawaawo ng'ayogera I'm not sure nojja kusanga muggulu mulimu abakiragidde kuba kati buli omu Museveni gwe yawa omulimu sawa eno y'okumulaga ndi mu kitundu kyo
gundi yaalina obuyinza si ggwe
exactly okiraalinze bulungi kiwagira Museveni munene okubanga n'essente bazimuliddeko ne bagamba nti ekibadde eggulu n'abalaabala mu ssente zinagamba mukwano gwange omuyala nyimiza n'agamba Museveni mu Kampala mu kalulu akawedde amuga Kyagulanyi ng'akutwala lwaki tutekamu ssente nakateekamu biliyoni 300 oli n'ambuuza did you mean 30 or 300 n'agamba ntegeeza 300 kati abalidde ssente abo bonna bonna batandika okukaluubirirwa n'agamba kalulu ka 12 mu gumu Museveni yalina olukiiko awo mu Naire Hotel Serena ng'akalulu kawedde abatandika okwogera ng'abavunaana lwaki baalidde ssente ze migereko n'amugamba yo excellence abamawulire weebali n'agamba leka bawulire mwabbye ssente zange mwabbye ssente zange kati muno saawa y'okulya ku ssente za Museveni ez'eggwanga ni kino mwekiri kati so there's all forms of accountability so violence emu gy'olaba ng'oggyeko eri institution ya Museveni ne mutabani we akulira amagye mulimu n'egenda okubeera nga ya bitundu ogende ew'omuntu ng'agamba nti o Kyagulanyi agenda kujja wano akyankalanye akawulu kaffe nti nga woolodi w'ekyo ekitundu kati yasazeewo nti oteekwa kumuhandolinga bw'oti oba RDC oba minisita oba akulira amagye kati kubanga ekiri institutional nti tetwateka kubaawo campaign eri inspirational nti kuluno Museveni alabika agenda mulabe ekiri e Kampala mulabe ekiri e Wakiso Kyagulanyi wadde omulala ni waba yuganga ni bane ekyabadde mbala mwakirabe mbala yayogedde ekyabadde
musoma mwakirabe
exactly kati ekyo Museveni can't allow that ayagala akulage nti waliyo yayogedde nti yali in fact yayagala nnyo n'okuportrayinga nti wano mu central awo kati Kyagulanyi yasigazaako obuwagizi
nate na bo babu disbanding na tia gas
kati nkugamba nti kati alina waino bulwanyisa bulabike ng'obutali bw'amaanyi kati w'obagamba nti Kyagulanyi bagenda mulinda Fort Potro kyenjojo abantu bali ku ngulu bagenda mulinda ekyo Museveni akitya kubanga abantu mu butonde bwabwe events eziwerawo zi inspiring abantu banje n'ogibadde olaba revolution Sudan Libya wawa Tunisia abatandika Peter tebabeera bangi the brave one ojukira Kabaka nga Museveni anamesezza Katikkiro gende Kayunga okwekalakasa kwatandikira wa Kiseka ni kuspreadinga wekwata Kyagulanyi Luwuka 2022 okwekalakasa tekutandikira buli wamu wabaawo aba inspiring abalala okutandika okwekalakasa ki Museveni akimanyi si musiru n'amanya nti bwebananga nti ekibadde Wakiso bannanga olwaleero oyinza ogenda okutuuka eriya gyolowooza nti newo Wakiso nga nabo bakimusiru
nga nabo weevu yabatutte
ye fact ennene gyasinga okutya Museveni eyo nti tokkiriza bantu kampeeni emu bw'ebeera ng'eri very successful ewaano ejja kuinspiringa ewalala emotivatinga abantu collectively bakutabukire so ino okumakinga sure nkampeeni ogiyimiriza ku TV neerabika nga si y'amaanyi lwanaga nti erabika ndowooza eganyi kati tayimu eri kawulu ka Museveni Peter ebbanga nze nabye tumaze mawulire kangu kakumanya bw'anaamala kino okukivuga yebunagwerere Kyagulanyi n'amugana kujja mu Kampala Central nakwezisemeo nga agaba musibidde waka nga balangirira Museveni nga amagye gayiika buli wamu
nga bamutwala ekaramojja
ube karamoja uwe waka na wendi mamunga itafuruma kati olu wajane kuyo kubanyo ulu mtani kakubanya msajia muimbuli mifabe langamu nevesiji mamusibidi wake miyeze vili itafuruma uwa kututeruzira nga 2016 vesiji ya vamu njia moroto ya sivira luzira eye script msebe njata genda kuchusa msebe ni ukawa ukana neva suruhu ayagala nyate kewe mbera ntiye wanja ulu abantu wakilizo kumufuganya in a very controlled
way. Interview ya tugamba if yes. The dictator is such a good dictator.
Yes. Okuchivuga ekisoka kiwaka abantu ekisanyu abana ne bayika ku street ne baranga musebe ne bakutwala ne badeka nga lati de batu yanye bali happy. Tebatera ku exploding nga bakiri e Tanzania. Kyovola kuno tebasoka kwata kyagulanyi ku musiba as a design. Mwina kuba abantu bonna abamulinanye mubo kubatia gasa mwenye sama ugune mwenye kaba sivido ane wa sivido kwa zi mseven na wa ntuwe wa kira ane wa study na wanga ntuwe nza korachi wakua takupresensho kande chinzo wakuavika ye mumuleke mkua wa mulina anyebo nda kukubo itakubo kubemboko kampeni ojituwale wote mpola mpola mpaka luwe na buka mwerangi hili
Henry Chitaka suruhu. Henry Chitaka kugandhi samuju si uliramu solidarity elimu abavuganya chiringa aba giving up oliato vena cho fekatufuno WMP tusigarao. Where is the solidarity? Oba president uoba si uo mwenamu andiwa demu kubechigere kutaka nemuulidwa edobozi. I think agambe edobozi limu Henry Chitaka
ewe vini complicated nyangala bige namu na wegendereza kubanga ne wiki ene wede tubade yoko nentese ganya na wa NUP na wa ANT siyezi genam bichari eno munda jetubitese kuwanga fetutu nuli de ukuronda kuno nene visele vidako nade ngamba vichire chire kanima ngamba nti ba abu mayanje babamu lukuwa ngulo wa mpia teba dukira Kenya nze in fact wale yanga testina vini wale yange yafta masi ukuronda musebe ni ulewe yonge lukadi wa familie na dalomu tabani na hata niko kutekinga center stage mkumani jinge guanga ni nkola ya muhozi uli omuja ama nyobu runji anadema gani msefe ni wakukuba pite nchi akira kwe wakana kuteka utwa ibiune ya kuno njereza muhozi ya akira kuselebrate inga nangana mkwende musara nevirevu ama gani tia echo ikishuduare anybody so sedari teweri utunguru nenyanya vya alijiba demo jira visa uli omu I agree uchavula mwini mumu nda vio tutamaliliza vio tutata inga na even as late as last week twabadde yoko ne mpuliziganya kuba tutunulira byonna okulonda balangirida wangu de biki ebinadi okulonda nga kuwedde tetunulira kimu just kya kulonda I agree twali sinze ko wano singa twewo omukisa fenna wamu ne tuyingira akalulu kano fe aba PFF kwao kandi banna fitwaga zigenda kwereta presidential candidate amba akira bangana kya bunafu n'okutujerega ne batujerega
nitumwaina kandi
tubuliddwa kandi tubaina banja abakorofying na yetu waga manti umulimu guno tutujia gusobola nga uli omwale sekande netanika kuwa nisiganya vigambo netule mele wa mkubo tetu wachigusa abaye ntiba ina na wa NUP but it's not late lechu njia kwa admitting a failure singa tuwa ingilanga tuli wamu chali tuangu iza kwa umulimu guno muina wanu campaign group ni kusaidi zombi mwanafe uliyo msanganga niwo yagara okuexpressinga solidarity alabanga gwanonya akalulu abe
aliyo kuwa okulinyirako
era munywanyi wange muganda wange muwanga yachogera kunza bali mitiana abantu baleke kutuwe kulubibese zako otikia nayo ngo musaji omukuru tuyagala encho bakugambe nti oyo kati atwe kulubibese zako mungiri ya kunonya akalulu kayi kanoza kamukaluvide no kitwala mungiri ya bwegendereza ne kyali kinzo obunji otawo nzanyo kigamba abantu duno rutalo ensezi wangu de Malawi Zambia wa terubera lwa banabi abufuzi oka rubera mba na dini and I want to thank them Malawi kati kilo mlangi na chibinge na bala nga bafunya statement ku violence
ya bachiku
so tawo okutereze gwanga terinza kubera lwa banabi abufuzi oka civil society fena batumenyera wa mama nyine gatugwamu ne batulire wa munga nsenene so I admit failure ku party ya fe ne mulimu okutya kwengugame njo jakera kuncha semujua na avumi ya nga ganti oka ulukamuli uyo mraka atani
na avukiti
avukiti
na avukiti
na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti na avukiti